tababarkan waliba uu si ka saabsanayay dhisowka qaab wada shaqaynta ee ku dhahaya booliska ururada bulshada rayidka haweenka si aan horumariyaan waana ilaaliyaan xuquuqda haweenka gudaha degmada Baydhabo. Tababarkan waliba ku qayb galay ururada bulshada rayidka haweenka madaxda hormuudka dhalinyarada Koonfur Galbeed iyo booliska, kaasoo la kabanaykii waliyaabo la xiriiray dhisowka qaab wada shaqaynta. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed mudane Maxamed Abdullahi oo ku hadlay sheegay ani wada shaqaynta oo la xoojiyay ta hormuud umadeed
ee qof kasta inta ku sugan wali ku codsaday in barnaamijkii usuliyinka weeri meel raayse oo daahfurnaan ku qayb qaadada oo meel raayse qof kastaba qaybti usuma talahay meel raayse warbixin sax ah injey sidee leenku meel raayleenku baha dhibaatooyinka iyo wali oo meel raay bulshada dhatee ka jiray si leenku fogaada marka ciidanka faraxsana tiimka oo booliska aanu ku qoyn wali ku codsaday in bulshada safeelan la shaqeeyaan sidaba hadda meel raayso laasin ka dhawaay saaxada isigna ka dhawaay tan meel isan roogdan bulshada iyo social duu ka dhalinyar ahaan sharafan in atani xuquuqiib galno kulankan barnaamijka dadkii oo meel raayso gacan ku jeesiday iyo dadkii abaabul ii dadkii fanka ka biyaay ii dadka xuquuqiib galay dhamaantii wali seen laayda ma sitin
agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed Maryan Sheekh Maxamed oo daafurtay tababarkan isagoo kale ku hadlay muhiimadda la tawada shaqeynta bulshada ee booliska.
Waa barnaamij ee dafayla sala sheegina la sameeyay degmooyinka Baraawe iyo Xudur iyo Baydhabo isku xirkaasayti bulshada muhiimad gaar ah leh barnaamijka dadkan tokoyn police gender diskiga iyo dad tiim ku socda wasaaradda dhamaan ururada bulshada ay sameeyeen ee intruga wada shaqeynta way baa aad muhiim u kaasa ee booliska gender diskiga haddana la shaqeeyaan meelo way baa walba majar dadko koob keeska markii dhiyo haweel raayse ee ankooyo iyo isku xirnaantana way baa aad muhiim u kala tasdi lan hormarin lahayn la ilaalin la xuquuqda haween iyo tacadiid dhanka agency ee tacadiid markii la aran runtii ila iyo saddex qof amal in saddex meel amar annagu la sadex haweenka dadka oo meel raas baahiya gaarka qab iyo ciyaalka ee marka in ilaaliyan taasi muhiimad gaar ah bulshadan leeto ee ururka SGDRO ee oo gudoomsanad faadma Cali Iman eedan kama sanin iyo dadka oo yeen atmiska iyo United Nations Human Rights ka oo qul qayb qaadahaan programku eedana ka faraxsana in programada noocan ay waheen bulshada lan qabada si loo xoojin lahayd wada shaqeynta ee maadaama marka cases ilaar iyo boolis ilaar bulshada hoggaa way dareemaysaa in iyo dhinac oo in cases shameelaysay tir la wadaagayo aan jeelayna waan laga maarmaan inta in la wadaago booliska wana lan ku qabad kor qofkii gabar had gudub aan jeesada hadii boolis gender disk la wadaago walna la ku qabad kor ee haqshana kalaas bulshadan taas aan la ka wacyi gelin